Downloadani ndi kumvera nyimbo za pamwamba pa malawiwanga.com. Downloadani ndi kumvera nyimbo za pamwamba pa
malawiwanga.com. Hakazi ndiye nthafu sila kumangosochela mapu ndiye nthafu sila ntaenda palipo sende ntapondapo kuno kuti kuchapano ndiyapo sachisoni yali yese ya mangotai olo mvali tisenti pakositai hama ndi uza musa ndi bisilai olo patafuta paoze ndeyai iwe suna samaleza maipo vate antu sana kulupilile pomvaeti mami mwandicho samoyo wopanika hanka ndikana haja kuku wopanika mbuye wandipa sano iweyo aina mungandika nanusi watakata right now mbuye wandipa sano iweyo aina mungandika nanusi watakata right now
best thing that I never had tula guma kwanila aka chuma kwanila
Masuta kumaso ni mayaka heve Hati ndi nempa windi mabweleza malaya Cholinga chawo undiponye miyala Hati ndine wakumuzifana wa maluzi Hati ndine wonyasa ndilibe maluksi Hati ndi mafuna kuimba kwa mano sinta Kuma iweyo mindi yako yosiku sinta You can let them come to ya Let them say what they wanna say to ya But I know that you know who I am to ya Lafu ya tuti ivungile no kwa kuya Uye wanipasano iweyo aina Mungandika nanusi watakata right now Mbuye wanipasano iweyo aina Mungandika nanusi watakata right now
Best thing that I never had True love umakwanila I got you umakwanila True love since I could see ya I just wanna be with ya I know my kwanila True love since I could see ya I just wanna be with ya Best thing that I never had True love my kwanila I got you my kwanila
Sisa manvela akupasula chikondi chako ndibanja lako iwe siningalimbane nawe waringa zako wapita ndikafika kwa makolo ndikawauza kuti chomwe ndikufuna chomwe ndikufuna Kupeza Nicole Langa ndi zogolo La mwana wanu Arapangila tima wanga Ndikufuna jigaon Jogo majabanda misaons Ndikufuna jigaon Sinza lila kupesa misaons Ndi mwana wanu Sindipira tikala limos Anatu Kizakale gulela limos Mugafige kwatu Kwa mayu wanga Muga wawuze kuti Chomwe nikufuna Chomwe nikufuna
Mwiba senkazi wanga Yemweni na mkonda
Chomwe nikufuna Chomwe nikufuna
Mwiba senkazi wanga
kulima sokolo la mwendi landa kusala ndeka
ine kusala ndeka
chomwendi kufuna.
Download ndikumvera nyimbo za pamwamba pa malawiwanga.com.